Abobuyinza bongedde amaanyi mu kaweefube agenderera okutereeza enkwata ya kasasiro w'ebyamasannyalaze yakazibwako erya Electronic West oba eWest mu bufunze okwetoola eggwanga. Kasasiro ono wa eWest kye kimu ku bitadde obutonde bw'ensi mu katyabaga olw'okuba ebyamasannyalaze bikozesebwa byeyongedde obungi mu nsi yonna, omuli zifiriigi, ebyuma ebikuba empewo ziyite air conditioners, amasimu ag'omu ngalo, kompyuta n'ebirala. Naye nga bibikaddiwa bimala gasuulibwa ate nga mawanga agakyakula nga Uganda, tewali nteeka nnambulukufu ku ngeri y'okubisaanyaawo kubanga omukka ogubivaamu gwa bulabe eri obulamu bw'abantu n'obutonde. Kati ekitongole Kampala Capital City Authority KCCA kikwataganye n'akakiiko ak'ebyempuliziganya aka Uganda Commissions Commission UCC okunnyikiza kaweefube w'okwawula kasasiro omuli avunda n'atavunda omuli n'ew'ebyuma bino. Dr. Salazar Lwango akola ng'akulira ebyobulamu ebya lukale n'obutonde obw'ensi mu KCCA agamba nti kasasiro ono owa eWest agwana kukwatibwa na bwegendereza ate asoboka addemu okukolwamu ebintu ebyomugaso.
Tukolagane kusoloza kasasiro ono owa yabukevu kitibi ebikadde laptop enkadde tumukunganya tumuteeka walala tumugatta naki nono kasasiro owa waka tugenze tuteeka abantu mu bifo naddala institutions ezikozesa computers amaka buli muntu ayina essimu enkadde eyo buli muntu ayina kusasirwa akakadde ako naye kyayagala kavaako ate nga osooka